Bibiliya y'abana irerekana Nowa n'umwuzure, yanditswe na Edward Hux, yasomwe na Gahizi Makile. Wayisanga kuri www.biblefortchildren.org.
Bibiliya y'abana irerekana Nowa n'umwuzure. Nowa yari umugabo uhimbaza Imana, abandi bose bangaga Imana bakanayisuzugura. Umunsi umwe Imana ibwira ibintu bitari byiza Nowa, iti ngiye kurimbura isi mbi, umuryango wawe wonyine niwo uzarokoka. Imana iburira Nowa ko umwuzure ukaze cyane uzaza ugatwikira isi. Nowa arabwirizwa ngo ubake inkuge ubwato bunini buhagije ku muryango wawe n'inyamaswa nyinshi. Imana iha Nowa amabwiriza ahamye, Nowa atangira gukora. Byanze bikunze Nowa abantu baramusekaga abasobanurira impamvu arimo gukora inkuge. Nowa akomeza kubaka, yakomeje no kubwiriza abantu iby'Imana ntawumvise. Nowa yagiraga ukwemera kwinshi, yizeraga Imana nubwo imvura itari yarigeze kugwa mbere mu gihe gito inkuge yari yuzuye ngo ijyemo ibigomba kujyamo. Haza inyamaswa Imana yazanye ku moko 7 n'abiri ku yandi moko. Inyoni nini n'into, inyamaswa nto n'inini byose bifata inzira ijya mu nkuge. Birashoboka ko abantu bahutazaga Nowa bakanamutuka kuko yinjizaga inyamaswa, ntibigeze bamwema gucumura ku Mana, ntibigeze basaba kwinjira mu nkuge. Iherezo inyamaswa zose n'inyoni byageze mu nkuge, Imana itumira Nowa iti ngwino mu nkuge wowe n'umuryango wawe. Nowa, umugore we, abahungu be 3 n'abagore babo binjira mu nkuge, noneho Imana ifunga urugi. Hanyuma imvura iragwa, imvura nyinshi izana umwuzure ku isi umara iminsi 40 n'amajoro 40. Amazi y'umwuzure arengera imirwa n'imijyi igihe imvura yahagaze kugwa n'imisozi yari yararengewe n'amazi. Ibihumeka umwuka byose byarapfuye. Uko amazi yuzuraga inkuge yarerembaga hejuru yayo, hashobora kuba hari hijimyemo imbere, hashobora kuba hari hameze nabi, hashobora no kuba hari hateye ubwoba, ariko inkuge yarinze Nowa umwuzure. Nyuma y'amezi 5 y'umwuzure, Imana yohereje umuyaga wumisha buhoro, inkuge iza guhagarara hejuru mu misozi ya Ararati. Nowa agumamo imbere indi minsi 40 amaze agabanuka. Nowa yohereza igikona n'inuma hanze abinyujije mu idirisha ry'inkuge, ntihaboneka ubutaka bwumutse bwo kuruhukiraho inuma igurukira no igarukira Nowa. Nyuma y'icyumweru Nowa arongera aragerageza, inuma igarukana ikibabi umunzenze mu kanwa kayo. Icyumweru gikurikiyeho Nowa amenya ko isi yumye kuko inuma itigeze igaruka. Imana ibwira Nowa ko cyari igihe cyo gusohoka mu nkuge afatanyije n'umuryango we. Nowa asohora inyamaswa. Ni gute Nowa yashimye yubaka igicaniro atambira Imana yo yamurokoye n'umuryango we w'umwuzure ukomeye? Imana iha isezerano ryiza Nowa, ntizongera kohereza umwuzure guhana icyaha cy'umuntu. Imana yatanze urwibutso rw'isezerano ryayo, umukororombya wari ikimenyetso cy'isezerano ry'Imana. Nowa n'umuryango we babonye itangiriro rishya nyuma y'umwuzure. Muri icyo gihe, abamukomokaho bongera gutura isi yose. Abatuye isi bose bavuye kuri Nowa n'abana be. Nowa n'umwuzure, inkuru yo mu ijambo ry'Imana Bibiliya, yavuye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6:10. Guhishurirwa amagambo yawe bizana umucyo. Zaburi 119:103. Imana izi ko twakoze ibintu bibi, ari byo yita icyaha. Igihano cy'icyaha ni urupfu. Imana iradukunda cyane ku buryo yoheje umwana wayo Yesu gupfira ku musaraba, maze yishyura igihano cyacu. Yesu yarazutse maze asubira mu ijuru. Uyu Imana ishobora kubabarira ibyaha byacu. Niba ushaka kuva mu byaha byawe, gira Imana uti ku nshuti yanjye Imana, nizere ko Yesu yamfiriye kandi ubu akaba ari muzima. Nanone ndakwinginze ngwino mu buzima bwanjye, maze umbabarire ibyaha byanjye, kugira ngo uyu munsi mbashe kubona ubuzima bushya, maze mvane nawe ubuziraherezo. Mfashe kubaho ku bwawe n'umwana wawe. Amina. Yohana 3:16. Soma Bibiliya maze uvugane n'Imana buri munsi.